No inside that hookah.
Hey yo, who the f*** this nigga? Cully what?
Memories. Chamita, nembo ya kanda kaskazini vato loko moto bala chama kubwa bendera kubwa jomba hapa zimelala ngumo tukiamisha mokomoko pana kucha hawezi kosa kucha mdunia unaponyati tumesha timba unauliza kivipi hao unatuambia unatuambia shit comes around ajira za usnichi mshahara mshwa mwezi mambao vato na lunya tunawapeleka mputa puta mikatu na vina tunawasoteisha makuruta maemsi wakipima maji marefu wanakuta matizi kama ada tunawakalisha hata tukifumba tumejipata sasa wana unanoma vichwa chini hip hop imerudi mjini trending mwisho wa ubaya ni aibu haamini usiamini ukimya nao ni jibu pending
nembo
kwa sasa hivi wanaweza sitwelewa tukibounce tunarudia tena mipangwe na pangwa na malengo yeah. Wezu kututishe mamichanga sisi wenyewe kandarasi kwa hiyo wezu kututishe mamijengo true. Green, blue, yellow, black zingatia tazama usoni tazama nembo haijalishi umekuja hapa na meno mangapi ila na kwa hili ni uhakika utaenda na mapengo okay, messing with the gangs kwiti pila mpaka kesho na waza kama ungwa nani kila from the top to the Tony Filler chuga ni baridi pola bea chinga for my chinchilla na tabebe hazikauki huku magetoni kwetu kwa sababu ya mikasi ya ngwea vile beauty vina kaga mwilini vime nyoko neza sema I'm a classic man
memories.